yande jenitori min ta chapantati studio kalangu habaruji e fulfulde ko dia nyalle modo hande habaruji en kaltana hala jahangal horjo leedi men Niger biyetel Mohamed Bazoum to enda difa nokuto wadi yewter chagal jahangal makko baltati gal endan enana ko dum won don enda sabu haali hala mo ingol kulle kewde do gallure nyame se ndiyan tobi no wodi chadale sanne yaade e bangeje godde ndiyan tobi suba ko enda enana no non bangere wete de basora himbe mudun gonno jaara har filan ndiyan dan enda yewter men pe no studio kalangu haltana hala sariyaji hande altinerde enda madame goje maymina gazibo hala nan do filla hojobe jawdi kawtandi nadu konna jawdi gomnati wada ko mudun en nadu konna ya sentida wobbe demone sere ko darne mudun ko jamone mon Ousmane Amadou janganta habaru je fulful yarna birno min de ko ekibaruudi anda Mohamed Bazoum hori leedi men en Niger wadi jahangal de wuro wetengo barwa barwa du konna wala to enda ni on région mo difa nokuto fawar joni himbe mudun diluno kana won himbe enda cioccake no kuje den endan o yew o daaro du konna nonobe cioccori dum du konna ni hono o yeyto endan tati lewru na bi du konna bal tati no woni ko wadi jahangal ton kanko Mohamed Bazoum ciagal mon ko hawri hokkobe habaruji gam batte o yewtinabe kullan tarje kewde dum du o hali hala wurngo yewete go barwango endan gam batte be mojjinan labe kullan tarje kewta der wurngo endan hala makko hali kadu fu o wada yewtere de endan ko faanden biete do Moussa Mani kanyi won ko hojineldi en.
Nous avons visité Barwa
min jehi Barwa tun to wade no jonde himbe woni no wadira foraji mabbe oduni hiddi sanne amma yettore Allah diyam makko no wurtano horem denne fotay fu dun tefoa ko foda dan wurtina gondan no wurto dandu hejoran sanne humta haju himbe chakantaraare den yarnadu dabaji mabbe porje mo leedi Denmark gon wasanambe foraju gon porje park du du balla banki leede duniyaaru nyiba hopital to himbe garta nyawtu e to rewbe garta be min kebi du liroobe gon warambe nyiba kala suuji gon beida hana du do tam Barwa min godani irsigila o nokku fu to himbe mum gartiroa min gadanan dum e irsigila mu Barwa min tittin kinto du ko watta himbe keba no jodoro
au service sociaux de base
nonni wuretengo fancho wona to endani département mo terra kanyu e gure ko battidi himbe mun dilino war terra gam batte hono doggude hono kippitande ko na wada ele nokkuje mabbe de enda bedo himbe ni yorno prefet mo terra haliro wi ebe debe cigilo gam batte be koto wuroji mabbe jam e seyo Soumana Hamidou kam prefet mo terra nan ko halni Adama Dawa ci do challal.
Aujourd'hui même le premier cas
hande e hore mo loreji arani di ummake amani loreji tati no jahan taw jango gouverneur on Johan Fotondiroide e puddol diludu beto denne min jidana hantode nyaloma on e fu be tawe wuroji mabbe elujon sogeji njarama der nokku on balde mun tati ni kambe koyo mabbe muyi hotude wuroji mabbe illa ko be ngarno be goni ni e woytade no wiide ko be kota gandema fuddama nene be kota remoyde gese mabbe be do mana tan renede gomnanti du watti bawde fu kandude sogeji njarama ton puddi yilade wodi idi tawa hande der wuro Fancho.
Dundu en kalno le ko ekibaruji di endan Bassora bangerno jandere gallure nyeme do endan nokku no lati do ko ndiyan tobi dun endan hedde yottato na ƴude ton faawar le wuro nyeme dun endan sadi sanne alle poccu poccu e ndiyel ko tawa don endan bandemi Moussa Hassan Dawi yeyto suba ko ciagal ko ndiyan dan tobi nani ko himbe endan halnimo do tiddir ko tawa don.
Ici la grande voie qui sort du quartier.
Do enda lawol mangol burto tongol der bangere gol woda face da fu warti goruji e darnude ndiyam beeli. Na ko nimbe no pilto to kirrenago miden ela tawe ardibe hausube milake Bassora.
Si a Bassora ko.
Wallahi gaskiya na ka hayya.
Gonga labi di kay no godi sadorna. Ganneddo fu wari tawi ndiyam sai socoro gada. Meden gidi den wado ku moccina labi di. Baake bol taxi hoya gam be biyam be garta.
Sai ta ci bata zuwa wurin da akon ruwa.
Miden gidi min gadane gota. Min gadane du fa handen korka jewul. De gonga miden keba sadorna sanne. Loraji amin du no bona. Gomnati wallirami min keba ko yirnam min fu.
Lairo Bassora
wallahi minen do endan lawongol woda seni ndiyam tobi miden tawda le sadorma wakati no Bazoum warno do fadde no jenya lamu o hojani min adi ko fondi tangol denne dande watte e mabbe
fande do filo ndungu nde region mo doso be taykiteke wiide ke ndungu hikka neebi seeda kala e burde ndungu rawane ngu enda ko watta gure ujunere e kemi jeddi kanyum woni ko tawa awre wadde der mudum fa gassi do gure ujunere e kemi jetati ko tawa der region on enda mahamman salisu bawa kanyum woni kawjido filo ko darto demal ton enda ni doso nan ko haalni bande min awsi adraman do fi ndungu ngu enda.
Actuellement nous sommes à près de
4 ala kakalten ka chapan de jena e go do hemre min tawa harto awre don dina korawani gan kam buri wodde le fecher tata berde ndungu rawani ndu chapan de jena e jena do hemre on fu awi den ne ne balla heba ma seda der majjum harto toba don wona wakati fu tobete hitande hikande fay harto puddon ndungu don hitande hikande fecher dida bere lewru men don fuddi dina rawani ko ndungu gon fuddi le fecher tata berde leru avril den ne wona ne balla heba fa non fu gam nimbe no tawa le wakati on fa
ne vraiment dans le temps
subaka o do gallu nyeme wonno ko fawar joni hawrinde de be puduno lewru mars kambe député be yey timoy dum wonno sudu sawar député be noni don du wonno ko faande horje sudu sawar on enda o hadno dangal yaade gomnati o wi gomnati wallita remo ben enda do fi ko ndarto hono fawar jondu ko nani autorité kanyu e birgi tuba ko te engrais e lay seyni umaru ko hal dum du ko nani bandrab amin be tele sahel hojani min dum ko min koji ti dum do enda.
S'agissant de l'agriculture, nous le savons.
Har ko darata demal nidan andi ko togo lobbo sayto hebaki den ko gese den endam boda nyamri hebo he kyora himbe amma duni no hida tawe awitirdiji e angare odu ko birgina kandu no hebo yotto remobe ben den ne no hani non gomnati kandu tittinkino ko watta angare o awitirdiji hebo he kyora remobe ben du bawa nawtorade kulle de enda tundu sawi ko hande suudu deputebe leydi no watta dane ya e gomnati o watta remobe be enden keba no gadira golle mu der dungugo de engrais o du hebake himbe leydi fu andine cede makso o yaredu nokku fu hanon wowirano der redu leydi Niger gomnati kandu sirio illa joni ko durwide hisina gese de enden ko wode e ko bonnade fu gan iri majjundu no waddana remobe sadorna ko uta sembe kebal mabbe ko wode e ko bonna gese de ni iri mun no duudi wala do tudum uta dun nata gese de
invasion de de toute forme et de toute origine.
Nani hon sotrugol tala kabe nyamri do ko yafi yafi kam won ko wadato endam belle yara commune mo tagazar region mo tilaberi dundu gam batte himben endam keba ka endu kono ko yirdan ele wakati chaddo endam mo tabeden Amadou Mamman kanyum won horejo committee cingado gam batte hawjade hon kulide ende o wi hon jombade fu no wayi sotirede on faane tasaje nyamri tati fa wada bal tati nani no filori dum Seydi Abdou windi tam bandimi hoji hala kaneldi
eri wona balleyaro
department belleyara amin hebi balla gawri tonuji la soji de joy bayeri tonuji chapande tati e joy ko chonirol nimbe nyamri e koyirdal dum chogu gundono don wadde der redu belleyara don yaade der wuroji ladde dim sakuru gawri sonata kenana lumo ujunaji joy e kemedidi bayeri du ujunaji joy ko wala budi kemedidi amma gomnanti ka hoji adi e sonnorde dum nimbe ujunaji didi e kemejeko eterde sonirte ganimbe bengala bawde wi a sonire neddo fujaado der nyaloma no wodi eterde sappo de eterde gawri joy jidda no ma ko bayeri heba min jari dun der gure ladde den hebbube dun lawka puddi chonnongol hande wodi miden jidi hakkilibe chonnol nyamdu ben wadira dun no haniri
tede mat kankin gomnan to ciida.
Aljumar nde won kambe ko be puddi golla mabbe be woni wambe der fedde leydi Niger on druida e jeynaari kanyu e mummel kokkel dun du kondani be mbibe jidi be non be gatta himbe je fu nata e do fi on endam fa woda Adamu Umaru goto e mabbe nani ko halani bandimin Olivier Asokbafi.
Il faut une implication
til suno nimbe fujuude mum tawe hen misali nimbe burbe wodude leydi din denne idun lati hunde maunde yaade to wodde sengoji leydi naydin fu heba tawabe do inde pelle amin der leydi ben faminde nimbe heba do goninde do kone tokkete ko hani yobude e faande heba suttude do filla wadobe jeynaari ben men tafan ko watta tawe durwi diggol e jeynaari dun lato nimbe fu no tawa hen bibbe leydi pelle jinganoɓe hakkeji ɓiɓɓe leydi mballoɓe kamɓe suɓaɓe ko laati ardiɓe sarusiji no tawa hen kamɓe gollirɗo leydi mawɗe
noon ni ele ñalaɗɗe ɗo ene galluñeme hawrudego waɗama nde timmi dartana fille hokkodirgo haqqilleji e andal e dow fi noyi wonno han tawe hono fedde hawjotode cuɓaki wonde inde hoore mum jottode Fabada jogorte ɗum ɗo waɗana go'o ya tati lewru juillet nduɗo ni duuɓinaɗe ɗinoga e go'o seeni mo leydi Niger kañum woni ko waɗi ɗum ndenne ndu hawtade e pinide fedde le duniya waddore ballagam mum yaade e feccare gonɗo inde pinide odu kondan o haali koro majjum Michel Deji waddanimin
l'ensemble des séminaristes à partir
warbe hawrine deendan tugake do ande peccidaade he mabbe be yewtinake be burtini sigilaaji wiude ko dun joddina laabi gollal kawtaadi ko watta be baawo hebude walliroobe seeni pelle leede kawjiide fille gadol cubaakiiji gada golle mu en no haaniri golloobe der pelle deedu ka en du gadane ekkintinoje be nyanya gollal mabbe laato gollal gal wala fu hedoron hedorongo leede tawade der CDAO deedu dum waawa hebande be bawde ko yewtino talki cubaakiiji din endan fondita fadde cuɓakiji waɗede nder leyɗe ɗe endan gam rafi majjum kam waddata foɗu foɗu waɗa gaɗa cuɓakiji ndenne ndeni ƴewtinaki moƴƴina fondita talki ki endan no waɗe ɗum hokkan seeni bawɗe waɗude golle mum no haniri golle ɗe du lobbiɗa
en matière de processus électoral
hande ni yewtere men pindino haaltana haala hono hoƴoɓe jawdi kawtandi na ceeda na ar goɗon waɗa ko muɗum tawi halfina ɗum no enda ɗum du konan ɗattol burtigol sappo e jeego lewru juin 2016 ko talaki saria leydi men Niger kañum woni ko jukkoto ɗum dow ɗattol muɗum hemre enoga e goho hemre enoga e ɗiɗi madame goje maimouna gasibo andini ɗum fawar jondu konan bandi min Balkissa Hamidou min pirtu e ɗengal fulfulde
cuuɗol are kawtaɗe na ceede wartira kom ko golloɓe halfinteɓe gatta noy tindidiren himɓe gacce ɗe
c'est une infraction
lawol joƴƴinagol lewru juin hitan duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeego on nder dewtere kiite leydi Niger ɗati hemre e lasso e go'o yaade hemre e lasso e ɗiɗi wartirde are kawtaɗe komu na ceede ɗe neɗɗo halfina na adaɗe hokka goɗɗo na gollirde gon gacce no jukketeɗe amma jukkol majje nde no waɗe yaɓanne yaɓanne no fodde du e semme nokkure de gollo o halfina
ɗum mandude ne public
ɗum e limtete hano ñamol ceede na cuuɗol are kawtaɗe wartira kom
adol ceede gollirde nder cuccukka reso dow inne mum na yegguintina himɓe wayla talki are watta inne mum na watta inne goɗɗo na inne gollirde feerere gacce no limteteɗe hano ñamol ceede
ɗum e limtete hano are kawtaɗe
ka en goni are ɓe gonnati je na campani na huɓere na commune na are tariki na are janguirɗe mawɗe misali hano iri are université na campaniji tawaɗi dow jonde koye mum ɗi nder semme jawdi gollirteni muɓɓen dow hemre capanɗe tati e tati ɗen fof gonnati
jeeɗi
jukkol gole iri gacce ɗe gaɗɗo ɗum jukkirte
nder adol ceede nder cuccukka resa dow inne mum na yegguintina himɓe wayla talki are watta inne mum gollo fuu waɗi ɗum no uddete kaso lebbi tati yaade duuɓi joyi watte yoɓa ujunaje sappo yaade ujunaje hemre deni ceede ɗe adi ɗen na are ɗen ceede mum ɓurta millionji ɗiɗi ceede seifa gollo no udde kaso duuɓi joyi yaade duuɓi sappo e joyi watte yoɓa millionji ɗiɗi yaade millionji capanɗe joyi deni ceede ɗe adi reso e dow inne hoore mum ɗen na are ɗe wayli talki mum ceede muɓɓen no tawa caka millionji ɗiɗi warde millionji hemre mo adi nder cuccukka ceede gollirde millionji hemre yaade millionji keme ɗiɗi resoy dow inne hoore mum na are ɓe ceede mum gatta millionji hemre yaade keme ɗiɗi ɗen kandu duuɓi sappo e joyi yaade duuɓi capanɗe tati kan uddete watte yoɓa fodde ceede na are ɗe wartir dow inne mum
ɗen
e dow ɗum on ko habaru mum e fulfultili hannde ɗo hende studio kalangu assalamu aleykum mbalante jam waɗi studio kalangu
maraɗi do radio Garkuwa,
lamba hembe e jeɗɗi FM,
mayayi do radio Anuri,
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM,
Dakoro do radio Muria Dakoro,
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM,
Zender do radio Sukura,
lamba hembe e joyi toɓɓere e joyi FM,
Tanu do radio Damergu,
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi FM,
Studio Kalangu.